tangazo, tangazo, tangazo. Watoto wazuri hawataki pesa za mawazo. Ukimtaka uwe na hela, salamu nyingi, story nyingi unamkera. Ukimtaka uwe na hela, salamu nyingi, story nyingi unamkera. Mana makeup bay, fiatu bay, na nywele bay, vinataka mani. Kaukote usisoge, bure bure utamu atakupa nani?
Wanaume hatuongei, tunafanya vitendo. Yani bora tufilisike, wa enjoy wale.
Eta unataka pesa?
Njoo chukue.
Wame wamesha zileta?
Njoo chukue.
Ama ganja ya kunyeta?
Njoo chukue.
Ama unataka?
Njoo nikue.
Niko na demu wa mtu, ondoa kamera.
Crap, 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 ishu, crap.
You know what I'm a crap. You know, crap. Waleza ni mafanikio gafa binivu, kumbe nimejipanga niko fululu. Wale wambea na wachawi wote macho juu, wanabaki kutafata pa what can I do. Ona sasa nimechoka, wananiomba vocha na baki na ropoka. Vicho vyao vimechoka, kwa stage kama foka, mana nani ogopa. Ishu,
crap, ishu, crap, crap.
You know what I'm a
crap.
You know,
crap, crap.
Why you want number? Why you want number?